matter. You ready?
Mina chupa ndo wewe dada, tumekutana club tu umeka. Mito nyani kakufuata, nikagiza malto kagiza fanta.
Baby,